You give the video Jesus music.
Jevino
Reka Production.
Zakayo Muoza Ali Kumuti Okulaba ku Yesu Omulokozi Uwasivyote Womu kwano Yesu Nasiviendo Zago Ika Ogambotia Omulunjo Wange Yego Ika Gwinja Galanza Balalanze Sivagala. From the east to the west, you're the one whom I love. Sirina mulala ze gwenjagala. Nze Yesu wanjagala. Nze Yesu wamatira. Okubeli kumusalaba. Ngarwachi sikwagala.
Uyu Mungu minampenda. Yani kweli minamtaka. Yani anani pastare, anani para. Uyu Mungu minampenda. Yani kweli minamtaka. Yani anani pastare, anani para. La 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 la. Nampenda. Ulali usinzi, ukiahidi unatenda. You are only faza Mungu aliye juu. Nikilala usingizi, ni wewe unanilinda. You are only faza Mungu aliye juu. Na kitabu cha Zaburi umefungua. Umeshusha mahubiri kunifungua. Umenitoa mavumbini kwenye jua. Umenipenda mi, umenichagua. Only you can do, what no money can do. You are only faza Mungu aliye juu. Only you can do, what no money can do, yeah yeah. Pastare anani para. Uyu Mungu minampenda. Yani kweli minamtaka. Yani anani pastare anani para.